She says my love is originality.
Original.
She says it's sweet and digitally.
Digital.
My baby.
Koroga.
My sweetie.
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti.
Koroga.
My darling.
Koroga.
My sweetie.
Koroga.
Mazako itani uwa bibi. Penzi lipo umbo mbaba yani sawa, sawa.
Sawa.
Usini umize umani kanivaba nkawa chawa. Baby, nobody's on it.
Nobody's on it.
Nikuite sweetie, haumwagi kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Penzi makida tucheze mdako, kibaba baba joni.
Kibaba joni.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Ukilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a beautiful thing, yeah.
Koroga.
My sweetie.
Koroga.
Niko